Amérique jamanatigi koro bi nanina ni kelen George Herbert Walker Bush tanyara jumadon su kadu seje sibiri dona Texas marabolola kato sanji bi kononton ni nanila yani aka jamanatigi yacher président George Herbert Walker Bush tunkera Amérique lasigiden Chine jamanana wasaden kolatige blombala noy congrès CIA segesegelila kana chekeda okuntigiye ani jamanatigi danga président Ronald Reagan ka fangasarati flakono ofanana aye dansigi Saddam Hussein ka bingani ani Kuwait jamana maralikola akera sabawiye ka fitne ani sonkuna o mademe nabewele guerre froide Rusila kelea ton noye Union Soviétique Sokarikola. Kabini Sibiri fo bila tanuni foli chama tabaka kama kabo dunia seleke tani nani bekono. Kunu tenendon Amerik faso den yetle sabastasi bla koroche president koroye. Jamanatigi Donald Trump yetle kele sanga o yamaruya sini arabadon Amerik jamana fambela. George Herbert Walker Bush, president binana ni kele o shu sera Amerik jamana wasade blomba noe kongre o rotunda blonkono. Walasa jamana deun oni kongre nyemo katasi blake aye. Sini arabadon soroma, suko seli weboloda aye Washington National Cathedral la Amerik jamana faba kono.